Hivi duniani kuna raha gani inayozidi kupendwa, kupendana, kupenda? Saba mara sabini iyo 490 na zote mina kupenda, na kupenda, na kupenda. Kama wanavyopenda mpira, divyo na mimi na kushabikia baby, na kushangiria. Ni kama inavyofanya pia, divyo na mimi. Unanifanya nitokwe mawazo, unanifanya nijone ninazo. Oh, you have kind of love I've been looking for. You have kind of love I've been searching before. Feeling your love so tender when we are together. You got me falling now, here we are. Our love is forever. You keep me promising we'll live forever.
It's okay, it's okay, it's okay.
Unachotekesa.
It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. Baby, ni okay, wasikuone. Inabidi usiluzi balance, yo. Balance. Kidogo changu nitoe, nikupe. Siogopi hata kuluzi balance, yo. Balance, yo. Eti kama unavyopenda mpira, ndivyo na mimi ninavyokupenda. Watu kama wanavyopenda mia, ndivyo na mimi ninavyokupenda. Kupenda. Baby, you have kind of love I've been looking for. You have kind of love I've been searching me for.
It's okay,
it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay.